about a side. Hold on,
Diamond level.
Hold on, snob beef. Anatisipulini loso nikwelela umapempa umoyo ndintendele ndichisongo kutsapezeka bomwe ena akulila ena bomwe kujamana ena akubalwa ena pamene chacha kwayitanana siyana asana malize misho ena makala ntendele akakhala le prison ena kufuna mwana ena kupanga potion ngini zawo zinayima stop and slow motion oh no ndithabadwila mbanja lovutika ndilibe nazo zimapyangini ukavindika ena nakwidwa ndasibusa ena kwidwa ndizigananga Chikondi ndi mafilu fesa ntanga ndi mamanga Ena chikonda machitoka kamiza Kufa lazimi imbe ola kukalila kuwaliza Ana wadekesa masewelo anamaliza Sanga bwesi tawa na pofuta kuyiyo kwesa Mbuzi ya wombe ndi pama mbapa mafunde Taka yongambika anapyelele sansembe Akufuna wona wala kupolesa mabala Mulendo osa sala kukala bemba lyodala Tawizo sendilo lema kumangilibe tawiyo lambila milungu yosema Ena kubwala ntenda yomweyo anachila Nichifunilo cha yawe ena mpaka anadiwa Alimuka polo anamangika Pe ufulu wawa na usintisa Ndrama za kampe ambili wasi ya wezi Kumpasa yi kampe ule mudenja son Salaba wa yawe wa usense
Inamanwila kubanja la chuma Panali mashabini ango kala kumakuma Anasochela ati satana ndiye mwana wanyenga matupi ana Selika amadlila za masinga
Mbegu zinga wombe ndipa wambapa mafunde
Taka yongambika anapyelele sansembe
Akufuna wona wala kukolesa mabala Mulendo osa sala kukala benga lyodala
Mbegu zinga wombe osa fokande na mondwe
Nikwelela umapempa umoyo ndintendele ndichisomo kutsapezeka Bomwe ena akulila ena bomwe kujamana ena akubalwa ena pamene chacha kwayitanana Siyana asana malize misho ena makala ntendele akakhala le prison Ena kufuna mwana ena kupanga potion ngini zawo zinayima stop and slow motion oh no ndithabadwila mbanja lovutika ndilibe nazo zimapyangini ukavindika Ena nakwidwa ndasibusa ena kwidwa ndizigananga chikondi ndi mafilu Fesa ntanga ndi mamanga
Mbegu zinga wombe ndi pama mbapa mafunde
Taka yongambika anapyelele sansembe
Akufuna wona wala kukolesa mabala Mulendo osa sala kukala bemba lyodala
Mbegu zinga wombe osa fokanina